y'amafaranga nayo yakusanyijwe n'abakozi bakorera kuri minisiteri y'uburezi ubwayo n'ibigo biyishamikiyeho ariko bikorera ku rwego rw'igihugu, ni ukuvuga Rwanda Education Board, Workforce Development Authority, National Council for Higher Education n'imishinga mitoya ikorera muri minisiteri y'uburezi n'abakozi bayo.
Bivuze ko amashuri asanzwe za kaminuza, amashuri makuru n'ibindi bigo bikuru by'amashuri bitayatanze amafaranga?
Iyo bigo by'amashuri makuru na za kaminuza n'ibindi bigo by'amashuri byo hino mu gihugu byakoze kiriya gikorwa bindi biracyabikora, ariko bibikora ku rwego rw'uturere birimo. Ntabwo rero ibyo amafaranga batanze ntabwo ari muri ariya twatanze uyu munsi. Inkunga yabo yagiye itangwa ku rwego rw'uturere buri kigo.
Murebye nko muri rusange abantu batanze iriya nkunga ya miliyoni 198 zirenga bashobora kuba bangana iki ubu?
Ntabwo imibare yose y'abantu uzabona n'umubare w'abakozi ufite ubu ngubu, ariko ni ibyo bigo bimukunga n'intege baturutsemo ntabwo umubare w'abakozi uzaba kuri buri kigo no mu mushinga.
Muvuze ko amashuri asanzwe nyirizina, ndavuga abakozi bayo batari mu mubare w'abatanze kuri aya mafaranga mwahaye ikigega Agaciro Fund. Mu minsi mike ishize hari impungenge zavuzwe ku barimu bakwaye amafaranga ku buryo bumeze nk'aho ari ukubashyiraho ingufu. Icyo kibazo cyaba cyarakemuwe?
Ikibazo cyarakemutse ahanini cyari gishingiye ku myumvire itari myiza ku nzego z'ibanze. Abantu bakaba barumvaga ko batagishije inama bihagije, ariko ngira ngo amabwiriza yaratanzwe, umusanzu nk'uyu utanga muri kiriya kigega bikaba n'umuntu ku giti cye, ndetse byanasabwe ko buri wese iyo bireba yajyayo ku giti cye abishimira akavuga ibyo yemeye icyo yemeye gutanga icyo ari cyo. Ntabwo icyo kibazo kikiriho cyararangiye.
Niba numva n'ibyo muvuga bwana minisitiri, ku rwego rwa minisiteri muyobora n'ibigo biyishamikiyeho nta mafaranga y'ifatizo yakwa buri mukozi?
Nta mafaranga yakwa umuntu uwo ari we wese. Umuntu wese ku giti cye niwe uvuga ati njyewe ndabona n'ibyo yatanga mu rwego rw'ikigo iki n'iki cyangwa se muri urwo minisiteri nka kuriya, abakozi bajya hamwe bakavuga bati turabona byakorwa bityo byo bumvikanyeho n'ibyo bikorwa, ariko buri wese n'undi afite uburenganzira bwo kuba yavuga ati njyewe ndifashe cyangwa se ndengeje ku byo nemeje cyangwa se njyewe sinabishobora nabikora ukundi, ariko buri wese abikora uko abyumva, nta cyemezo gifatwa n'urwego urwo ari rwo rwose. Nabiriya tuvuga ukwezi kumwe k'umushahara byagiye bikorwa ahantu henshi, hari n'abo dufite bagiye barenzaho bakavuga ati njyewe ntiyongeyeho n'andi cyangwa se ntanze n'amezi abiri.
None se iriya sheke se ya miliyoni 198 mwagejeje kuri minisiteri y'imari n'igenamigambi ni sheke y'amafaranga amaze gutangwa cyangwa se ni sheke y'amafaranga azatangwa?
Ni sheke y'amafaranga abakozi baturuka muri ziriya nzego navugaga biyemeje gutanga. Iyo ntabwo bivuga ko ari amafaranga yose twashyize kuri banki uyu munsi, ariko ni amafaranga buri wese yishingiye ku byo yiyemeje twarateranyije dusanga tugejeje kuri ariya.
Bwana minisitiri, akabazo kandi kazamutse ni uko kuri kiriya kibazo cy'abarimu twavuganye mu kanya, harabigeze kwibaza niba utatanga uyu musanzu mu Gaciro Development Fund hari ingaruka yagira kubera ko atitabiriye iby'abandi bakozi bagenzi bakozi?
Ibibazo byose bavuga ari ababivuga ari n'ibyo bandabije mbere, akenshi bigiye ku kibazo cy'imyumvire. Abanyarwanda bishyize hamwe baravuga bati tugiye gushyiraho ikigega, hanyuma hatangira uburyo bwo kugira ngo dukusanye inkunga yo kugishyiramo, ariko ntabwo ari itegeko, ntabwo ari agahato, nta n'ingaruka ziteganyije ko ari wese bavuga ati njyewe ntabwo ntacyo ntanze. Buri wese akoresha umutimanama we.
Ndabashimiye cyane Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda Dr. Vincent Ntibiruta ku bisobanuro muduhaye.